bizibu bingi bye twayitamu omwaka gwa 2020 gwatukunya gwatucunya olw'akawuka korona eggwanga Uganda lyasanyalala twagirwa ekizibu ye abayimbi ba Uganda twabonabona naye katweyagale kuba tunywa obulumi abasaba katusanyuke tudigida butshaininga ebyokunywa nga bwe baleeta ebbanga pampu nga tetwetala abasaba katusanyuke tudigida butshaininga ebyokunywa nga bwe baleeta ebbanga pampu nga tetwetala abantu abaafiiramu tebagenda nakudda twabyesonyibwa twabyerabira kati tukuba nguliku Bye bye lockdown, bye lockdown, bye bye lockdown, bye lockdown. Abasaba katusanyuke, tudigida butshaininga. Ebyokunywa nga bwe baleeta, ebbanga pampu nga tetwetala. Abasaba katusanyuke, tudigida butshaininga. Ebyokunywa nga bwe baleeta, ebbanga pampu nga tetwetala. Walala, mama, ebizibu bingi bye twayitamu. Omwaka gwa 2020 gwatukunya gwatucunya olw'akawuka korona eggwanga Uganda lyasanyalala twagirwa ekizibu ye abayimbi ba Uganda twabonabona naye katweyagale kuba tunywa obulumi Bye bye lockdown, bye lockdown, bye bye lockdown, bye lockdown, bye bye lockdown, bye lockdown. Abasaba katusanyuke, tudigida butshaininga. Ebyokunywa nga bwe baleeta, ebbanga pampu nga tetwetala. Abasaba katusanyuke, tudigida butshaininga. Ebyokunywa nga bwe baleeta, ebbanga pampu nga tetwetala. Abantu abaafiiramu, tebagenda nakudda, twabyesonyibwa, twabyerabira. Kati tukuba nguliku. Bye bye lockdown, bye lockdown, bye bye lockdown, bye lockdown, bye bye lockdown, bye lockdown, bye bye lockdown, bye lockdown. Abasaba katusanyuke, tudigida butshaininga. Ebyokunywa nga bwe baleeta, ebbanga pampu nga tetwetala. Abasaba katusanyuke, tudigida butshaininga. Ebyokunywa nga bwe baleeta, ebbanga pampu nga tetwetala.